Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakrabe hidibe min chamdino kala do goddo men leedi malindi bisno modo yotore meden ben journal. Mutereji golle ngadi ben herlo le ben gollirde cellal e jande duure gollobe luptal ben goble touré puddi beta ko mutere balde tati. Leedi ma ben hankasi leedi malindi tan woni gotiri ben jonkoma texte dunke en kebe hulti wiide dum do ben mudani san isin o lewru fadde idi layandi bibbe leedi ndi ben ngutike tidalaji cioguji dabaji dimbe cefike le yotere meden luldumde onnam parla dingul sembe kawarji amen hande kikide albaari taybantate gu umme 2023 bismillah sakirabe metti perne ngotali feele leedi ndi gollobe luptal gabe touré puddi hande ciwantati go lewru me mutere golle balde tati men to ponje tun men to ponje tun dun yogabe gollobe bam ngadi mutere golle nde wala kaddi nonaka non wonande syndicatji didi jande duure Moussa Malle Sissoko wonko en kedda fo sango Oumar Wagal
hôpital Gabriel Touré kambe ngabe ndedo mutere be mbibe darta lamo yewto yello hana hani huntinirde himmeji mabbe di hore halaji mudu di halno di dutinno rewa ko nayri bangal hebude kaaki gollirdi kanko jottino kabaruji wabbe do murtere jime kante o wi so miji mabbe di kuncinaka hore le ko warta ko be ngaran jokkitaade le ndedo murtere wotere do tayde fu fedde wonde anton de ndudo su doctoro jabay tawede e le ndedo murtere be ngadi no dango fewde e murtube tinno birfito banta golle fedde no de collectif de syndicat l'hôpital point zero be do ngonde murtere mudende andaka fu do haadi be puddi ndedo murtere ilale sappo go lewru me yabbi non du yoga jenginobe jande do do wurnde du darni golle yoga wombe le fedde no de sine sipnde wi wajibu lamu o hokkan jenaari jumudum ko yaawi kanye denagu de cuudi janginirde jande do do wurnde e konande mudum
gombe on haani ben dawrudi tutondral ben hakilaji ben feke fewde kambe syndicatji di yalla hadde murtereji golle no hultiri Ibrahim Boubacar Sou o jangino jande doore ben wi makko transition ben de hitande 1914 men ndarti non gollobe ben neba muña e bangal ben murtereji di ka non hulti wiide kambe hejabe kambe sabe lamu hebe be na hani ben mbaway fi hinar dum hono betu min ko Ibrahim Boubacar Sou wonko hani kedan ko hani Moussa Malle Sissoko kedan na facitango Ousmane Yalla Boule
avec la transition actuelle
lam hakunde gonden handen o joddake e syndicat ngaji di dartude padi ngada murtire jukolle mede mila wonko lam o wanno wadi no batuji kewdi hono batuji di no dir dialogue national inclusif kanye forum social le in jondeji imeji wonko litadi dartama wiyede joda halaji ngade haldude e baale de yalla murtireji golle e tidallaji di ana kebene jogala le wattu goto lam o bilti tidallaji kanan kobe yogabe ka won be ngala sembe sanne e lam o darnaaki bilti haajuji mubben batte mudun wadde ana taykite wattu cakitid o murtireji ana jie de golle de yogaji hono janginobe fayotade humunibe cellal e golle de godde
faande bangal murtireji di kambe nyawbe kanye be secrétaire mabbe nanar ben doctorem be kanye al lam ko be tinno hawrodo gotum bon ko be kanni alsas jaytu kabi mayga kedda fasango alsisi
to fay hande hore mi wardi e yimbe doctororo do be keba yidude doctoro en fay ngarbe fa golla be hore doctoro en be hadi dum en golle be mi fay ngombe don be dum interne en be du fati golla mi kitab yo mi kikede kayen suka mona an gaddum do be jaba yewde mo be bi e be greve jenne yo mi mindu so ngonga o murtere ne yoni timmude jonka wana hunde ni wi ne fay yidude nyawdo mudum leydi e leydi fa ngara chawra dum be bi e de murtere wondo be bawa sawde grafu ngaji doktoroji di kaso ngonga o kutaji mudum ana momni sanu ko ni
amse ga so mo sakra batu hakla mo du kabra bang ben na Facebook e Twitter men yimbe cut nanga ngonbe juude ngadi noddango yuppitere mabbe derno be do yimbe le ben jaltide video ngaji reseaux sociaux ngadi derno be hokkita yoral bangal cellal mabbe en ka be noddi ngad noddango yuppitere mabbe be mbaram ben sapuyo malinkobe ben civile kany habitibe ngonbe e juude gube terroriste en anawara duubi kewdi hande fonde le kabarujim bien leedi malindi tan woni hankasen ben jo koma texte du woni ben isinu ino kadle denno kado anya yalti le batu min ser nyande sappo jettima yabidundu ben no kambe dunke holti video dum latto sababu humtede hore no fevri kabaru ben gollirande kanko fatia tra wonko hebene ke dafo stango Oumar Wagal e Alsisi
kambe gollobe le nokkuno dirte ko ma texte be mbibe belti kisane le odo golle do tayde fu mbi wajib sina leedi ndi gollida e himbe le wobbe kasen Ablaye Mayga secrétaire général adjoint fait de sa gontoine de Comatex.
Moi, je pense que...
Mais les milles sont l'âme lindi d'arri que d'arri mout un cas mit en bavi à l'yesso. L'âme lindi hani n'y moude yimpelle koul nipe so ardi natum le gollir gangal. Ou yimpelle gompe le lide amendi mbaupe gulli dede kanyi endu so wana chinois embe. Le hakouni mabbe ana turki embe.
Quel le turk?
Yoga andabe kabaru kebe ke kuliti du ko lamo watlihin kuidi munko an gikana gike lobo gulli jidin jara yeso. Non kanko docteur Amadou Bamba jengino jande do duru do bamako do hulitiri wide.
Donc nous pensons ñalom hande o minen ka min miili kulol fu wala hin lam oni hani ardar jonka golliji di yalla ana immintina Comatex mede miili du le gollo datol be bindi e gondi jokkitaade golliji kandi ardinaade le hen dum nafa mu dum wara matel sanne le kebal leedi amendi
micite den wiide fedde Comatex ne darnanoma ila hitane 1968 leedi sindi ane burbe fu faaba di do golliji farde mu bantude hore mu hitane 2021
même fratiji bronadaji chatude woni sisli kawrutal mbien totundal haklaji kenyen ngaragal kenyen to gawtun ndeno mulatke sababu horuntinde ardibe dinaji e jokolbe ndeno galdo kawrutal gal landini fedde jeune impatriote do fabakalisi ong of fedde kany eren ben bedo fabbe ben bangal kalisi ndeno ardibe fedde de hultivide madraji guddi nasarta e leko warata ko ligoto medde hettande on nampal handi kabaru bali ngodi den no wattu seeda fadde idi laydandi gilla joni e len nokuji hono sikaso nyoro mango masina e dilli lila munara yimbele nguyti cuguji dabaji di den no ndar lam ko be fiiri dabere ben yalla di buuto be fufu won ko hanni le ndado yotoro on nampal le ko ben hawrutine aissata jara haydo faba kam be hejaba men kedda fo songo umar wagalo
depuis le mois dernier
le lewru wandundu cogu dabaji di fuddi ngabute fa keba dab molla yoda waji sina ngatta jungo en jiba jaltina ko yaatu ina sappo e jeegom na fayo tu ina chapa de nay e joyi kalis sefa waydi ndena gulati ki sababu ko mo fu holta ko wattu de kalis mo ko kasel e dabaji do masina do fa keba dab mo la yoda wajibi sina jaltina ujina no gaydi kay dabay ifanti le mo gundam jato ko yafa hitani kande fa keba dabo lobo wajibi sina ngatta jungo ma jiba jaltina ko yaatu ina chapa de nay sefa ko lati sababu tiidu gol mudun coggu bi denga bigilene ni usan fi dabbi non do wattu jono lamana hani wattu lehen koyde mudum yalla kulleji
dana
yato mere hetane wonde dun zoom sur handa na ma hala ben kabaru waytu ngoji taguji di jamare ba mata ne mudu sato burfu bangal dina dana soni a fuddi dun yimbele ben halan halaji hewdi ben mijoto kulentre di kiwri di galda fi anyama kanko esta jara o hawruntini kabar mudu kedan fostango usman nyalbuli
mi hala na non hala gidan debbo Aminata surbaaji debbo beltinodo san le ngurdam mun yaltude jemma ana welama be bonna jip ngoy pamore kanye pantalon ngaji no yidire wattu goto taggu makko wayliti o bami anniya wattude hijab ngaji ko watta fu yo rewde Allah illa den si halaji fu o manana kay an kabo lobbo honoma lowo to leede kadlena na gori on jidda na du onana kasen ajje keso do men dare hono sakitirto wana rewbe tan worbe du ana keba hono di tiid allaji maadu hawri hono majjon sini yama ba masalligi ko nanata ha joni kada julana wa bianke almami e dunna haydinide an woni nina wat yoga sabi di hakillaaji himbe yogabe hakillaaji mum en fu bona fa ana milo yopude lawngol bamengol tagal dun himbe yogabe jidbe waylitaade fa ana kula waylitinde taguji mum en den hollitinde wiide ana moji mon fu anniyam bami dabere mun teddine sabi no wirete jingu hala wala do mun mon fu ko welata dun wiide mon fu lawngol bami eden wallude dun sini tawi dum moji
asakar mo pamgi do katane ko barjam en hande mission tan baba sar ben humpitade journal amen bangal viamo numero 3321 ma dun jahdo yutureji application studio ben do bembe ande dun application studio tawni an hebe do play store derno wonani on wonan en to bog jangi woni salim juara do gafandu halawno mamadou samasi do sede yotre meden magazine